Freedom music, freedom music.
Okay. Hakuna sejua maisha ya shakwa geografia. Saba, tisa.
Christmas,
Mungu na sisi wewe. Mungu na wauni. Waku, fosi.
Bizo za Mr. Pride.com.
Freedom saka anoji. Freedom saka pay. Freedom saka anoji. Nando mana sidi.
Freedom music.
Download PTM Supply.com.